kude nelabe fasluol didabol to de nyande julde wietede pentecosta yotti nu inbe fu kauti nokkure wore law be nani idore iwnde ha asama bana idore hendu sembindu de heewi suudu ha be njodi der be ngi goddu wangi bana demde yite don cankito de njodi do komo mabbe be fu be kewi ruhu cenido be puddi wolugo be bolle jananne bana no ruhu hokkiri be bawde wodi yahudu be njodi be ha ursalima suji de nan be alla iwbe ha lesde duniyaru fu de be nani idore man duudbe mabbe mobito hakkiloji mabbe cakli ngam komo mabbe nani nuddibe don bolwa wolde lenyol mudum be kaydini masin be bi'i
yimbe wolwande bolde de be fu be yimbe lesdi galegi kadi noy en nanata be don bolwa bolde le'i meden en iwi ha lesde partia media elamia mesopotamia yahudia kappadocia ha pontus e asia ha phrygia e pamphylia ha misra ha wakkere libya kombi sirene wodbe meden ngari diga roma fahin wodbe meden ngari diga kereta e arabia wodi bo yahudu en e nastu e dina yahudu en amma en don nana be don bolwa be wolde meden hala kude mawde allah wadi
ka yefi majum sakli yimbe go ha be jamjam tiri
ko woni kubar hala ka
amma wodbe jali nuddinbe be bi'i
yimbe be be nguiki
den pierre ummi be nelabe sappo e go o be dari o fuddi wolwango mobre be sembe o wi'i
onon yahudu en e onon yimbe ursalima nane ha mi yacca on kubar hala ka a yimbe be e be nguikai bana on numi ngam nange nyalwai tawon nanon amma kanjum woni ko annabi yo el wolwuno wi'i alla wi'i ni dum latato ha balde ragareje mi wadan ruhu am do yimbe fu bibbe mon worbe e rewbe badan annabaku suka en modon keban wahayuji ndotti en modon koydan koydi kadi bo ko maccube am e horbe am fu mi wadan ruhu am ha mabbe der balde man be latoto annabo en mi wadan kaye fiji ha asama e ha lesdi bo iyam e yite e turde baleje bangan amma hidde ko nyalde jawmirawo maunde teddunde wara nange nyibban lewru bo wojan bana iyam ko moy ewnoto inde jawmirawo hisan onon israila en nane bolle am yesu mo nasaratu onelado alla on andidum ngam chaka modon alla wanginani on kaye fiji e bawde de o huwi be yesu diga boyma alla muyi o hokka on yesu onon on barimo nde on dungani marbe hakke be bilamo do leggal gafangal amma alla ummitinimo diga maide wurtinimo nawenga maide ngam maide wala bawde jogagomo nda ko dawda wi'i do mako midon yi'a jawmirawo yeso am tum odon ha nyamo am ngam ta mi dimmo ngam majum bernde am don seyo hunduko am don wolwa bolle seyo ko nder bandu am tampundundu mi siwtoto jam nder holare ngam am ya allah awudinta yonki am ha nukkure maybe a accata bandu suka mado nyola a holli am lawol jarangol ha ngendam ngam adon wondi be am mi wodi seyo dudngo derdiraabe am sey mi wolwana on be labdum do kakirawo meden dawda o mayi be uwimo ha hande yenande mako dondo o anna bojo o andi alkawal ngal alla wadanimo alla wi'i lamminan goto nder asngol mako banano kanko dawda o lamori dawda fami ko alla tammi wadugo ngam majum o wolwi hala ummitineki almasihu nde o wi'i alla accaymo nder jonde maybe bandu mako bonyolayi yesu o alla ummitinimo diga mayde min fu min don cedo hala ka alla teddini yesu jo'ini mo ha nyaamo muudum. Alla baabiraawo maako hokki mo ruuhu ceningu bana no wiino diga naane. Ko ngi'oton, ko nanaton, Yeesu on huwata ɗum caka meeɗen. Ngam Dawuda en ngaayi haa asama be hoore mum, amma o wi'i, Jawmiraawo wi'i Jawmiraawo am, jooɗa haa nyaamo am, haa mi leestina konne en maaɗa leslaamu ma. Ngam maajum sey yimɓe Israa'iila fuu paama fakat Yeesu o mo on ɓili haa leggal gaafaangal, kanko on Allah darni haa o laatoo Jawmiraawo e Almasiihu.
Nde yimɓe nani ɗum, ɓerɗe maɓɓe ta'i, ɓe mbi'i Piyer e nelaaɓe luttuɓe.
Noy min mbaɗata derɗiraaɓe?
Piyer jaabi:
Tuube, acce hakkeeji mooɗon, koo moye jaɓa ngiiwam baptisma be innde Yeesu Almasiihu. Nden Allah yaafanto on hakkeeji mooɗon, o hokkan on ruuhu maako ceningu. Ngam Allah waɗani on alkawal muuɗum onon e ɓiɓɓe mooɗon e koo moye daayiiɗo e koo moye mo o ewni haa maako.
Piyer ɓesdi wolwango ɓe bolle ɗuuɗe, o tori ɓe.
Cende ko'e mooɗon be yimɓe halluɓe,
ɗuuɗɓe nuɗɗini bolle maako, njaɓi baptisma. Yimɓe baatin 3,000 nuɗɗini nyannde man. Ɓe tiiɗi haa nanugo ko nelaaɓe anndini ɓe, ɓe kawti, ɓe laati gootum nder koo ɗume fuu, haa senndugo nyaamdu e haa toraago Allah bo. Allah waɗi kaayefiiji ɗuuɗi kuuwe be juuɗe nelaaɓe haa yimɓe kayɗini masin. Nuɗɗinɓe fuu laati gootum, ɓe kawti ko ɓe mari fuu, waato ɓe coori kuuje maɓɓe haa ɓe cennda ceede man caka maɓɓe, fodde haaje maɓɓe. Nyalaade fuu ɓe ɗon kawta nder haykaliiru, ɓe ɗon kawta haa ciye maɓɓe bo ɓe nyaamda. Ɓe ɗon nyaamda be seyo be ɓernde woore. Ɓe ɗon getta Allah, yimɓe fuu ngerdi ɓe. Nyalaade fuu Jawmiraawo ɗon ɓesdana jama'aaka e maɓɓe hisneteeɓe.